waxaad nagala socotaa waa SBS Somali.
Sida laga soo xigtay xog ka soo baxday Australian Bureau of Statistics, 5 dumar ahba midkood iyo 16 rag ahba midkood ayaa gudaha Australia kula kulmay tacadiyada galmada iyagoo oo qaan gaar ah. Sida ay tahayna, 209 dumarka ahi ma soo sheegaan tacadigii ugu dambeeyay ee lagula kacay. Warbixin cusub ayaa ku baaqaysa in kor loo qaado aqoonta sharciga ee dhibanayaasha, adeegyada safka hore iyo xirfadlayaasha sharciga si ay uga caawiso dhibanayaasha in ay fahmaan nidaamka cadaaladda ee adag, isla markaana hoos loo dhigo heerka ay dacwadaha kufsigu ku burburaan. Warbixintan oo ay Katrina Stirat oo SBS u soo qortay ayaa faahfaahinaysa.
I truly didn't have a clue what I was walking into. I just remember being so scared because
runtii ma aanan garanayn in dibka aan xagaha la galay. Waxa aan u xasuustaa in aan cabsanayay, waayo waxa aan dareemay awood la'aan. Sidaana waxa tiri Chrissy oo 38 jir ah, iyada oo dib u xasuusanaysa waayo aragnimadeedii culayska lahayd ee ay ka soo martay nidaamka kakan ee cadaaladda dambiyada kadib markii ay la kulantay tacadiyo galmo iyo rabshado guriba. Chrissy waxa ay ka mid tahay dhibanayaal badan oo dareema in aqoon la'aantooda nidaamka cadaaladda ee dambiyada galmadu ka dhigo kuwa awood daran. Hooyadan ku nool magaalada Wollongong ayaa markii ugu horreysay ku qasbanaatay inay u baahato nidaamka cadaaladda sannadkii 2022 dhowr toddobaadon kadib markii ay dhashay cunug. Chrissy waxa uu reeyay 2022-kii nin dembiile ah oo ay sabarteen. Waxa ayna sheegtay in dhibkoodu bilaabmay bilowgii horeba iyada oo kala kulantay nuuc kasta oo tacadi ah sida jirdil, galma khasaba iyo ku xadgudbid sharcigaba. Markii ugu horreysay ee ay Chris booliiska u tagtay waxay ahayd kadib markii uu ninkii dhibanaha ay u ahayd uu tegay booliiska isagoo u sheegay in uu waayey oo lala yahay Chris qudheeda iyo cunugeedii. Intaa kadib waxa u bilaabantay dacwad dhib badan oo sii soo soca ah, taas oo qaadatay 3 sano iyo badh. Ugu dambayn waxaa bishan horaanteedii ninkii lagu xukumay 10 sano oo xabsiya kadib markii lagu helay 5 ka mid 8 dacwadood oo lagu oogay.
I remember sitting there and thinking, what am I supposed to do? I've got no idea what I'm walking into. And I truly didn't have
waxaan xasuustaa anigoo maxkamadda fadhiya oo isle maxaad samaysaa fikrad kamaan haysan waxa aan u socdo runtii waxba kama aanan ogeyn waxa iga hor imaan doona. Waxaan xasuustaa keliya inaan aad u baqayay sababtoo ah waxaan dareemay awood la'aan. Awooddaydii iyo dacwaddaydiiba waxay ku jirtay gacanta qof kale. Natiijada ka soo bixi doonta dhibkii igaarayna gacan qof kale ayay ku jirtayeen, ayay tiri. With you we can oo ah hay-ad aan faa'iido doon ahayn ayaa soo saartay warbixin cusub oo ku saabsan rabshadaha galmada, iyaga oo ka shidaal qaadanaya qisooyinka ku saabsan tacadiyada iyo dhibaatada ay la kulmaan dadka Chrissy oo kale ahi. Warbixinta ayaa muujinaysa sida aqoon la'aanta sharcigu ay u dhaawacdo dhibanayaasha, waxa ayna soo jeedinaysaa in dib u habeyn lagu sameeyo nidaamka cadaaladda. Sarah Rosenberg oo ah agaasimaha fulinta ee hay-adda waxa ay leedahay waxaa jira sababo ka badan cabsi oo keenaya in dhibanayaashu ka warwaraan ama ka warwareegaan inay galaan nidaamka cadaaladda.
But also victims don't know how to engage in the first place. It's really difficult to report. No one teaches you how to do it.
Dhibanayaashu ma yaqaanaan sida iyo meesha wax laga helo, cidna kuma barto sida loo wargeliyo booliiska. Aniga 3 saldhig ayaan isu maray ka hor intii aanan saxiixin warbixin rasmi ah. Nidaamku aad ayuu u adag yahay, wuxuuna ka hortegayaa dadka baahida ugu weyn u qaba, ayay tiri. Chrissy, gabadha la yiraahdo, waxa ay la kulantay caqabada badan. Dembi baare ayaa xataa u sheegay inay waqti uun iska luminayso mar ay u tagtay saldhig booliis si ay u dhigto dacwad. Warbixintu waxay intaa ku dartay in ay booliisku inta badan ka fekeraan waxa lagu sheego khuraafaadka ama ka been sheegka kufsiga, sidaa darteedna ay fishaan caddayn ay la tagaan maxkamadda si ay ugu guulaystaan laakiin aanay miisaan siinin ba la yidhi dembiga uu dhibanuhu ka cabanayo taasina waxay culayska ku sii kordhisaa dhibanaha miss rosenberg waxa ay leedahay waxay booliisku u baahan yihiin tababaro dheeraad ah si ay u awdaan daldaloladaas
And so I think when it comes to police, beyond, of course, needing training always, and in particular, legal literacy training as well, they need duty to
Booliiska tababar kaliye kuma filaa. Waa in sharci ahaan lagu qasbaa in ay baaraan dambiyada galmada, sababtoo ah hadda waajibkaasi ma saarna, taasna waxay u ogolaanaysaa booliiska qaar inay gabi ahaanba iska diidaan dhibanayaasha ayay tiri. Marka dhibanayaashu ka soo gudbaan wajiga hore ee dhibaatadii dacwada, ayay haddana la kulmaan mid hor leh marka ay soo galaan gudaha maxkamadda. Chrissy ayaa hore loogu sheegay in aan dembiilaha la tusi doonin marka ay maxkamadda ka furayso markhaatiga, laakiin waxay xasuusataa in ay markii dambe ka dhex aragtay shaashadda. Chrissy waxay qabtaa xaalad caafimaad oo ku sababta in ruuxeedu isxiro marka ay la kulanto cadaadis xaddaaf ah. Maalintii afraad ee markhaati bixinta, cadaadiskii badnaa awgii, Chrissy waxaa ku dhacay suuxdin waxaana loo qaaday cisbitaalka. Maalinkii dambe oo ay soo noqotayna, qareennadii difaaca ayaa hub ka dhigtay suuxitaankeedii oo ku eedeeyey inay taasi fursad u siisay inay dib u soo akhriso cadeymaha laga horkeenay islamarkaana ay beddesho jawaabaheedii. Inkastoobay tiri aanay haba yaraatee arkin wax cadeyna oo ka baxsan maxkamadda gudaheeda.
Made me feel like because I had a seizure, I was in the wrong, and that's the whole thing. You feel like you're the one on trial. You know, everything you say is being judged, everything you do.
Sida la ila dhaqmay waxa i dareensiisay inaan anigu khaldana maadaama aan suuxay. Waxa dareemaysaa inaad adigu dacweysan tahay. Wax kasta oo aad samayso ama aad tiraahdo waa la xukumayaa. Maadaama aan qabo cudur la yiraahdo dissociation disorder, waxay maalmihii ugu dambeeyay isku dayeen inay yiraahdaan inaan cudurka awgii lahaa laba shakhsiyadood oo kala duwan oo aan markaa aqbalayay dhibaatooyinkii uu dembeeluhu ii geystay, ayay tiri. Miss Rosenbergna waxay leedahay xitaa khubarada sharciga ee nidaamka cadaaladdu si fiican uguma hubaysna xirfaddii ay ku bixin lahaayeen cadaalad loo maray habraacyo sax ah.
Even the people that are meant to be doing the job are not across the nuances of what's occurring in sexual assault trials or what's not occurring in sexual assault trials.
Hataa dadka loo xil saaray mararka qaarkood ma hubiyaan in habraacyada saxda ah la raacay. Taasna waxa ay ka dhigan tahay in dhibanaha laga yaabo in uusan helin ixtiraam iyo ilaalin sharci oo uu xaq u leeyahay, ayay tiri. Dhibanayaashu ma helaan talo sharci oo gaar ah maadaama ay yihiin markhaatiyaal ku jira dacwadda dowladdu waddo. Chrissy waxay ku khasbanaatay inay dacwaddeeda rabshada galmada iyo tacadiyada kale la marto meelo leh sharciyo iyo nidaamyo maxkamadeed oo kala duwan.
I think what a lot of people don't realize is the victims are witnesses. We're just witnesses. We don't have what the defense has. We don't have
dadka badankood ma oga in dhibanayaashu yihiin markhaati. Markhaati uunbaanu nahay. Ma ogin waxa ay ama uu isdifaacuhu haysto. Sharciyaqaano toos nola shaqaynayaana ma jiraan. Marar su'aalo la i weydiiyey waxaan aad u jeclaystay inaan heli lahaa cid iga hagta ama iga caawisa, ayay tiri. Warbixintu waxay soo jeedinaysaa laba talo oo muhiima. Midda koowaad waa in si joogta ah dhibanayaasha loo siiyo qareen madax bannaan iyo in dhammaan heerarka maxkamadaha ee Australia laga maalgeliyo dacwadda dhibanayaasha. Miss Rosenberg waxay leedahay intani aad muhiim ugu sii tahay dadka nugul ee la kulmay takoorka booliiska ama aan ku kalsoonayn nidaamka sida dadka First Nationska, LGBTIQ+, dadka naafada ah iyo dadka shaqada galmada ka shaqeeya iyo weliba dadka dalka ku jooga fiisaha ku meel gaarka ah.
It's not about saying let's make the victim a party in our two-party system and so that would really shift things. It doesn't infringe on the accused right to a fair trial. If anything,
ma aanu lehin halaga dhigo dhibanaha dhinaca rasmi ah oo ka tirsan nidaamka dacwada laba geesoodka ah. waayo taasi nidaamka ayay beddeli lahayd. Laakiin waxaan u leenahay in la taageero dhibanaha oo markhaati muhiim ah ka ah kiiska dowladda ee ka dhanka ah eedaysanayaasha, iyo in laga taageero inay bixiyaan caddaynta ugu wacan. Laakiin aan iyaga si sharci darro ah loogu ceebaynin ama loogu sharaf ridin maxkamadda gudaheeda, ayay tiri. Gobollo Australia ka mid ah sida ACT, Victoria iyo Western Australia ayaa waxaa ka socda tijaabooyin ku saabsan samaynta qareenno madax bannaan oo dadka ka caawiya dacwadahooda. Warbixintan hay-adda With You We Can waxa ay leedahay qareen madax bannaan oo la helaa waxa uu soo koobaya nidaamka kala filiqsan ee hay-adaha taageerada dhibanayaasha. Waxa uu dhibanuhu heli karaa qareen keliya oo taageera min bilow ilaa dhammaad, iyo xataa dhammaadka kadibba waxay dhibanayaasha siin karaan sharaxaada sharciga, go'aan qaadashada, iyo inay u qeexaan habraacyada. Qareennadan dadka matalaya ma soo faragelinayaan shaqada dacwad oogayaasha dowladda, waxay un ku kooban yihiin xaalada qeexan. Qareennada dadka matalaya ma soo faragelinayaan shaqada dacwad oogayaasha dowladda, waxay un ku kooban yihiin xaalada qeexan, sida marka la rabo diiwaanno caafimaad ama uu amar ka soo baxa maxkamadda oo la fulinayo. Dr. Rachel Killian oo ka tirsan Sydney Law School waxa ay leedahay inkastoo loo baahan yahay qareen madax bannaan oo difaaca dhibanaha rabshadaha galmada, haddana sidoo kale waxaa loo baahan yahay in la hubiyo in eedaysanuhuna helo maxkamad cadaalada.
What you don't want is an accused person up against a double prosecution because they're already so imbalanced.
Waa muhiim inaan eedaysanaha laba dacwadood isku mar lagu keenin iyadoo ay horeba u jirtay isu dheelitir la'aan u dhaxaysa xuquuqda eedaysanaha iyo awoodda dowladdu. Sidaa awgeed waa in taxaddar la lahaado, waana in la helo tallaabooyin gaar ah oo lagu taageeri karo dhibanaha, sida helitaanka dokumentiyo qarsoodi ah, tusaale codad duuban, iyo ka hortagga su'aalaha aan habboonayn ee ku saabsan taariikho galma oo hore, ayay tidhi. Warbixintu waxay kale oo tilmaamaysaa in carruurta iyo dhallinyarada la baro fahamka sharciga ee kiisaska galmada, barnaamijyada ogolaanshahana lagu daro manhajka dugsiyada iyo jaamacadaha. Dr. Killian waxay qabtaa in fahamka sharcigu muhiim yahay, laakiin isbeddel dhab ah oo nidaamku yeesho uu imaan karo marka lagu daro dhammaan marxaladaha nidaamka cadaaladda habab fahamsan dhaawaca nafsiga ah ee dhibanaha.
And then continuing to push for some kind of parameters to be placed around cross-examination.
Sidoo kale waxaa muhiim ah in la sameeyo xeerar iyo tilmaamo ku saabsan sida loo maareeyo su'aalaha la weydiiyo markhaatiga. Sharcigu wuu jiraa oo waxaa jira habab lagu diidi karo su'aalo aan habboonayn. Waa suurtagal in markhaatiga la weydiiyo su'aalo iyada oo aan la ceebaynin ama lagu xadgudbin, sida in la weydiiyo kufsi hore oo ka baxsan dacwadda taagan. Laakiin weli arrimahan khaldan waa la arkaa marar badan, ayay tiri. Chrissy waxay leedahay in sababta ay xogteeda u shaacinaysaa tahay in dadka xaaladeedii oo kale ku sugan aanay dareemin keli.
Just even one person to not feel alone, to know that they're believed, they're loved, they're supported.
Haddii xogtayda aan shaaciyay xataa ay caawiso qof keliya oo uu rumaysto in aanu keli ahayn, in la taageerayo oo la jecel yahay, wixii isoo maray waan ka samri lahaa. Dacwadaha maxkamaduhu waa kuwa adag oo cabsi iyo jahawareer leh, sidaa darteed haddii khibraddayda aan dadka la wadaagay ay wax yarna qof ka caawin karto, waan ku farxi lahaa, ayay tiri. Dhegayste, haddii aad tahay ama aad taqaanid qof u baahan in uu ka hadlo tacadiga galmada, dhibaatada qoyska ama guriga, waa 1800 Respect oo nambarkoodu yahay 1800 737 732, ama booqo 1800respect.org.au haddii xaaladu degdeg tahayna wac 000. Warbixintan oo ay Katrina Stirat noo soo qortayna intaasay ku dhan tahay.
Like us, la wadaag, wax ka dheh, lana soco barta Facebook ee SBS Somali.